ngikhule kanzima ekhaya bengasebenzi. Ngilalanga dlila mehle gcwele inyembezi. Ubaba omncane uSidume iphandelanga ukuthengisa izono. Ubaba omkhulu uthole ihlala kwantombi yakhe emjondolo. Impilo inzima mfana, ingekho into ebengayenza. Impintshi zami zidla izambane likaBondo Spencer. Ugogo wami bengiduduza njalo ethi bekezela. Ngelinye ilanga lobu nzima buzophela. Ithama lami liboshwa ngingazilutho ngimncane. Ngingazilutho ngijoroza ngumakhasimane. Even nasesikoleni ngingenazi icathulo. Ngiyihlekisa nakuthisha ngingenayo injabulo. Ngize ngakhula ngengani ngaba mdala. Ngidlova futhi ngingena kuqala. Kodwa wena namhlanje ukwazi ukumbiza ibimbi. Ungalingi kumbhasele mfana gagala insimbi. Ibambishisa kula wentandane.
Ngiyawuza sakhola into engiyishoyo. Last year, last week, today, tomorrow. Ubona ontanga bami ngathi bayangishiya. Understand amandla usangivivinya lena impi yombango. Ivalekile iminyango. Labantu abanasando babheka indaba zabo. Umizulu lina uthandazele mina. Uguqe phansi bonke ngoba mina ngisaphila. Kulesi khathi sanginedaba ukuthi abantu bathini. Tshele kanti yini bona ngathi ngizofela empini. Kusumbona ibiza malini. Ngeke ngisoshona lwandle phansi emanzini. Ngingahamba indlela enzima kodwa umbone ngisamile. Icoco trophies more cheese phakamisile. Ngingaba njengoMoses sephume eGibhitha. Namajida sizokusitha ngeke usangichitha wena.
Ibambishisa kula wentandane. Kakhulu ngilahle phansi no mess. I business izofakela stress. Mess uyehlanyisa wenza izinto zibe worse. Sengithi golide baso. Asek isikhathi sama hest ne rock. Ichop high flop beso. Indlela zami soba mhlophe.
Mntana sekhaya ngiyazi kunzima ukukhula ngamanzi neshokwa.
Bengekho ma ujump amabona. Abafaya benze njalo these days fireball. Mngani wami ucheck icost. Mngani wami bene order. Leo ndawo selakufundisa ukuba indoda. Ekhaya bebekuthanda, bekugada, bephathisa kwekhanda. Wena ubaphoxa ubhema ikhanda, uye mshofa uyophanda. Yekela ukuyikhanda, wentandane ephandayo.
Thank you to my mama ngoba ungikhulisile. Manje sengihlothe amehlo wamavulekile. Ngashiywa ubaba mina ngangisemncane. Umama wangikhulisa kanzima ngena bane. Yeah.